Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alal bare sappo e go'o lewru juin hitande 2025 yamde sappo e jiɗɗi yabilike cinéma e capanna e joyi maison la presse Bamako ɗo. On jettino on kabaruji ɗi kikiɗi hande woni Alice Cisse kanko gagni Kanté wonto ɓoggi janɗe to. Damal hitande 2025-2026 kañum ka gulleji muɗum ana wondi tannude koyɗe sanne nokkuli kewɗe ɗe leydi amen ndi ɗon sahal fa jettoɗa wuddu leydi ndi ndemo gomɓe tonɓe kañum en ka hakkulleji kewɗi holliti wiide ɗum laati sababu majjum. Nari bangal sarugol kawaru bilido sodugol diwargal kanake leydi amen ndi ina wondi jokkita nokku noddirta cour d'appel Bamako ɗo. Ko nari bangal finatawa ɗum min kalama haala kawrtal temeɗe jeegom e nogay e jeeyobo dental awgal ngal ɓe noddirta sanke momo golleji muɗum ɗo fuɗɗi talatare keñele ngallure nde ngal ɗo kawrtal ka yimɓele hewɓe iwroɓe le tatteji kewɗi warta fodude e muɗum hitande fo sakira ɗum sembe kabaroji ɗumin jogonami kikiɗe hannde bisimina moɗon mi heɗade ɗum. Mi holliti on jomɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo demal hitande 2025-2026 ka golleji muɗum seeɗa seeɗa wondi fuɗɗirde le nokkuli kewɗe le leydi amen ndi ɗon sahal fa jettoɗa le wuddu leydi ndi le ɓaleere leydi ndi demboɓe gomɓe tonɓe kañum en ka woɗɗike sanne le golleji mumen ɗi tawede tiɗɗalaji ɗi ɓe gondi matude ɗi fo le on ɗo nokkule leydi amen ndi kañum en ardon kumaniɓe kabaruji ɓiliɗi e demal kañum en ka waltin hakkillaji amande wiide tabereji ɗi ka fuɓɓe piihi yalla demal hitande hikka ngal ka ana laato fa keɓen famtare anne ko Moussa Agg ma haha heɓanem dow majjum do fetan o sita sidibe Ousmane Ali Boudi
to gundam to le region tumbudu e gawo fa yottade mutti ndungu o ana wondi e natirinde seeda seeda woni ko holtiwide remoɓe wonɓe leyɗe nokkuje e koltiwide tiɗallaji kewɗi wondi ɓe jogui ko tanni golleji muɗon
modi singide lokati ndu moto
watti wadde awdi yottigen gafa handen mi fuɗɗe golle to fon mi wolli tiɗallaji sanne saabi jiyan ana derle guese amen de nokkujogaji antundu kammu toɓata tun remoɓe ko hejjuɗo le guenne mutti ana wondi ƴewde guese nokkujogaji kasin saabe leydi ndi wona semmi kasin
sini ndungu o taaɗi nadde ley saha ngal e ley wuddu leydi meɗen ndi wona noon ɗum tagidira ley ɓaleri ndi misalu to kuccala to golleji gese puɗɗi jonta kewɗi joni ɗoni ko holtiwide remoɓe yogaɓe fayse kamɓe koye mabɓe kolti tiɗallaji yogaji
min mi fuɗɗigen soppude haakoji guese amen ga fa hannen mi wona engrais to fon ɗum ana sugil amen sanne min ge mi awi muutiri timmi yogode awi guerte haabu ka e bambari mi heɓe engrais fa tomi wonɗo to fon so noon kam ana toɓa jaati remo fe goto wala to amen ɗo hannden heɓude kulleji ko wattete haabu
gollireko
ɗum woni ko taykita sigaso du hooreji humminiɓe demal sigaso hokki taƴaral wiide dabreji fuɓɓamama yalla ndungu o ana gasa hikka boukari fofana woni hoorejo agriculture o wakkati to sigaso to
mi fuɗɗigen tuuraje guese amen remoɓe ana wondi e golleji ndungu jaati dabri fof ko lamo fi hikka yo fabrade amen engrais ji ka e awdi e nandan muɗum mi waɗan ndungu lobbo
hakkunde taɗugol e gikke remoɓe mali gaɗan ka e bawɗe muɓen fuu yalla ndungu o ana gasa hikka
ɗiɗo kabaruji fuu ana heɓe dow beme annde todo hello amen facebook naɗu compte x kanko premier ministre kiɗɗo Oumar Tamtam Ly kañe e Madani Touré ministre keƴanoɗo kumaniɗo kabaruji ɓiɗiɗi e bijje kañum en ka ana dooma yeeso cour d'appel Bamako ɗo sappo e jeena lewru juin hitande 2025 premier ministre kiɗɗo kumaninoɗo kabaruji ɓiliɗi e keɓele leydi amen ndi ɗum woni madame Boire Félix Sissoko kañum naarti yalla ɓenɗo yimɓel ɗiɗom kollitaɓe wiide yo seeɗa en ɓe darde mum en mawni sanne ele kabaru ɓiliɗo sodugol diworgal kanake leydi amen ndi fayetto kaɓorɗo manggal pat en ɓe kañum en hoyɗe mum en tawe le on ɗo golle maître Jagina Tunkara kañum woni avocat madame Boire Félix Sissoko keɗe ko wi Moussa Malle Sissoko de festango sita sidibi
le premier ministre Oumar Tamtam Ly
kanko premier ministre kiɗɗon Oumar Tamtam Ly ka e ministre budget kiɗɗon Mamane Touré mene tewta jaati no ɓe yiɓe ɗiɗon warta fotta e ngol saragol ngol saragol ana jogui nafa sanne sabli jeene lewru octobre ɗum hani waɗede gaɓe bantin ɗum caggan jonte tati jooɗa haala waɗaɗo yalla kulleji kewɗi ana heeɓa famille le ngol tati gol kiite mene mi huule fe beete goto ngol saragol ɓe kalni amen wi goto ɓe yimɓe dogɓe leydi Canada woni goɗɗo han tawede fa leydi Comor soni ɓe yimɓe ɗino fotte e ngol saragol gonga fof famtaka hen mbeɗe yiɗi ngol saragol waɗirede ɗatti laaɓude joni gonga hokke gongam felniɗo ɗo jukke madame Boire Félix Sissoko o wala selɗo jaati on heppi jaati yalla ngol saragol ana timma o fofita
de dit la vérité que cette affaire finisse
kawrtal temeɗe jeegom e nogay e jeyoɓer dewdal dental so awal laamu sam noddirta sanke mo golleji muɗum fuɗɗi talatare keñ yemle nokku o kanko colonel major Ousmane Sangare gouverneur région o kany wonno ardinodo dido golleji hitane fu yimbe njaabele on do region kany enka waɗa immadiraji fa yettole on ɗo nokku sanke moolo yokkudu mo yimɓelle hewɓe mbayrodiroɓe sanne wawi yiidude fa keɓen famtare anni ko keƴeɗo amin gondole on ɗo nokku mi noddirta Irene Diarra heɓanihem dow majjindo fettan Ousmane Ñaly Buuli sita siɗi ɓe
sanke mo hedde yogaɓe heɓude faamu keso e natodiral hakkunde jaleñi ley mabɓe ana hen osurbaji debbo noddirteɗo jekulia dakuo jango université catholique de l'afrique de l'ouest bamako
mimi waɗi lena yembere yallah mi heɓami anta kulleji kewɗi e fina tawa boobo en jogi nafa sanne to mene jangoɓe cullekol dow dowuji sawana nato saami heɓa min ƴeewa nokkuji kawniɗe kewɗe komin wowi warde min ƴeewa on nokku
ndarude nokkuji kayɗiniɗe e faamude fina tawaji kesi Moussa Sanogo ana weldi sanne e hawrude ngal kawrital dow yiidude saaraɓe muɗum e giɗiraɓe mum
mene wondi e wadde neyyembere jaati sanke mo menen ka e morlaɓe amen fattade mamiraɓe amen yimɓe jogo antone so wala hono ɗi yembereji a baɗeme jiɗidurtale hitane soni wala fa watti sanke mo so e waraɓe fotta yembere muɗum
on voit tout le monde
hottinde wiide golleji kewɗi woni gonɗi e ley go heejo yambereji ɗi gaɗan balɗe joyyi ɗum wonno ko Irene Diarra heɓini studio tamane ƴiwde sam
monsieur M janguinoɓe le suudu janguirdu dow dow moɓe noddirta faculté de sciences techniques et institut de sciences appliquées FST ISA fuɗɗi murtere mumen balɗe jeegom alalbare hande ɓenɗo murtuɗeɓe e ɓeɗo murtuɓeɓe ka toɓɓe jeenayyi wondi tewtudeɓe kolliti ɗum wiide so ni ɗeɗo toɓɓe kañum kam huccinaka hoore fuu ɓe jokkitito murtere moɓɓe nde ndeɗo murtere kam ana wimbini sanne yimɓele jangoɓele ɗiɗo nokkole fa keɓen famtare keɗe sita sidi ɓe Ousmane Ñaly Buuli
watti sappo e goho jamde alarbare beete muɗum komi yetti faculté de sciences et techniques FST jamanne famɗino janggoɓe goto gotoɓe tan wondi e yiilade ɓe suuɗe feewi tiiɗa laaji ɗeɓe wolle muɗum ñolman handen
non c'est difficile
ɗum tiiɗanamin saabi ɗum waɗantoraji dow examen ngaji ɗi min mbawata wadde jande min kani wadde fou ɗum waɗantora sanne hitande hikka nde dow jande amen hitande ƴaɓɓine nde fou illa lewru avril fandu gonɗen joni leymun ndu min janggay min keɓata wattu famin jangga minen janggoɓe ɗum torrata
fanane murtere golle yetti ɗallaji mata le golleji musselin le nusul l'école ɗum ko holliti Namamoudou Keita kanko secrétaire administratif bureau syndical FST IST
dans l'amphi nous recevons
les amphi o ko ɓuuri janggoɓe ujunere natta le muɗum tawene ko gaɗanaɗo janggoɓe temere joyon joɗorɗe ɗon tablement ngaji du ngala ko hanti micro ngaji ɗiɗum woni duuɓi kewɗi joni projecteur ngaji marqueur ngaji les classe uji yogaji ana pamɗi eɗum metti no wori
handen
ɓe musselin en waɗɓe murtere golle holliti fa handen soni haƴƴeji maɓɓe bata ɓe waranɓe jokkina nde murtere golle ñalaɗo waranɓe kasin
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
kabaru ɓiliɗo e sarugol ko nawri banggal kabaru ɓilliɗo e sarugol kabaru ɓilliɗo e sarugol sodugol jiworgal kananke leydi amen ndi fa yetto kaɓorɗe manggal paɗe en ɓe kañum ko ana wondi jokkitade fahamle cour d' appel bamako ɗo mi kollitiri on wiide ni yimɓele hewɓele leydi amen ndi kañum en ka ana walteni hakkille on ɗo golle so yogaɓe kañum en ka ana yiiɗi on ɗo golle jokkito fa ɗum haaɗa fa ɗum yetto kaddi muɗum fa yimɓele jukkaɓe li hen ɓe kañum en yimɓele kolita wiide koyɗe mumen ana hem jukke honono saria holiti fatimata kojo landodiri yogaɓe mabɓe bamako ɗo fa yetto le kedde leydi amen ndi keɗe ko ɓe mbi
la vérité
gonga e laaɓalle golle andude darande goto fof ele haɓɓo rafi jukku ngo e kañe jiiɓu jawdi min kayi mi weltanaki fewi jogola saria politikaku e sifa hakkillaji ene hulta ɗum ti allahji ele sifa saria ji mabɓe ɗi kabaru saria wona fewi hunde newide ka hewti o nayajo noon ne darda yimɓe saria ɓe jurmomo yoni ko ardiɓeɓe ɓeyda huncande hoore jogola oɗo kabaru o saabi ɗum ɓooyi fa ƴaɓɓiti e hakkille an min kayi ɗum ɗo ne wawa jaati ɓuytude kabaru jiiɓu jawdi saabu ene hakkillaji yimɓele hewɓe wiide soni e arɗo gollirde aɗa wawi wadde ko muyɗa gasirga kay ine heppani timmugol oɗo kabaru o saabi darande muɗum no muni sane ali haɓɓo jiiɓu jawdi
yewtira men zoum sur ñalom hannde o ana yowi eɗo yimɓele ana waɗan yimɓele nayaɓe kamɓe kolitoɓe wiide wakkati fou kañum en ka wonko nawata ɗum en ga wakkati fou a tawan ɓe wakkati fou a tawa wonko yaltintaɓe ka soni soɓe jiiɗi yaltude yaade hajeji mabɓe ka ɓe donkata ko ɓe kaala fe fa keɓen famtar keɗe ko hawa bete heɓani hem dow majjundo fe tan sita sidi ɓi
fanta yo neyejo watti fu omo woya wi kunkur makko ana nawomo saatude jaati o wawta immo o daro gaadi halaji fu yo saabe o hebe tan o yaltira le galle sa nani on tewta no yaltirta wana fu wawda halde bete goto koddaaji makko noddirta do jeneba kay jippin bidde gorko giddi on nani o kabaru tan o harbito immi o joodi nawalaji makko fu timmi o wi kanko ko yetti alla omo yima omo muma ciagano fuddi di jimi kay e mumugol o sini yaltude o yawa jeewiya gori ko keso kay e koddaaji makko o wi esi ko debbo o kanko sikkita jati jeneba ka tampi sanne soni walani o tewtene leddeji njara sabe beegu ana tiidi sanne o wana mawdo fu bangi makko ko holata mo di kulleji ana hasi sanne mi yalta mi ha bangi makko e siko debbo on kaydu harbitan jaabimo a inna fanta fe fotta er goto a tawam ana lili juuni wi a sella a harbito jaabi e siko debbo o jonto wonmi ga mi samti fa wodi mi wa imade min daro anton tan neyejo wawa selude no milirdon no imma yesu dan fami witta o bammi taxi goto febe hawra cioggu mudum o naati o taxi o witti micirodon tan wi ana tiidi neddo maram neyejo ga watto hajjile mudun sabi bena hani faabede watti fuso ben tiida laaji
yambere dido bal primo noddirta AS sahili golleji modon fuddi on do concours yo tewture hertinde misideji muiniraadi e leedi le leedi amendi di bindaki e le fifina tawa UNESCO do jokkiti to fa chapantati lewru juin hitan 2025 jido fa tawel on do concours fo na way bande foto miside wotere darnande e lope nelda en do on do numero WhatsApp wada chapan jena e jiddi noga e gom chapan jiddi e jiddi chapan jetti nadu windi e adresse email mo noddirta pri@sahili@gmail.com sakrabe honon andir don do mi kadete kabaruji amen di kiket hande ga fadde fe nokku do e sera yentere amen de wala jukitaade wassalam julde mawnde doni idi wadi le leedi amen di jeegon lewru juin bittindu nimbe fa heefu an nodirande do julde ka julde mbalu yimbe le hewbe juude mu em nyamde de do julde yo wakkati juude mu em nyande to fa jabbito nyamgol tewngol ne won kutteji kewde de yottinta ben do yimbe non holitiri wiide doktoro em fa keben famtaron ido golleji fu wordi an ko Usman Nyali boli kan ke jabbe amen gombe le kreduji di hebani em do majjum do fetaw makonko emi e hore en kireji
selim ko nana ko ne
yande julde mi nyami tew o fa jabbiti dum latiki sababu jaati yupude am reddo gor no nyami su doktororto doktoro mbe wi kam de sabi nyamgol tew
on o gorko ni himbe hebe woni hebobe titallaji bangal cellal ciagal julde layya don yo sabe nyamgol jabbitingol tew kedo den di sedo foji
min burem do jeami hitani hikka dabaji amen di ana fayno sanni mi hebi chadele e nyamgol tew o yupi am rednawor sarabe am tamoroni hokki kam mi nyama yalla ana darna reddu gorndu tew o ka hosi nyawnude kam mi nyami mo fa jabbiti boisson won kon jarmi yalla edu heba waytade mi bami podde du fami sakko reddu gorndu hande kana santi to gonden jon do ka mi darna nyamde tew o fa no chantana mi
a julde laye an way hono galle alislamen fu hirsan fandi fu mbalu goto tanka faybe ngala bawde sakiraabe mum en dokkan dum en tew le o wattu himbe hewbe nyamata tew fa jabbito dun ko wawi latade tidal laaji do seru mu ben le on wakati na ciagal mudon docteur Amagara Togo o ando kirino diabetologue le sous docteur CCRF commune goobo
le problème à court terme c'est
ko hewe ciadel bili de nyamgol tew o ka fu yo sabi ko dum lottaake fa laaba na dum dum defataake fa dum benda ciadel bili de reddo goru kay toure dum yo sabi ko yimbe ko nyamata ko deedi mu em jabanta so neddo golle mudum ka nyande tew tam no boyro fu wara matude nawala howru jokole mudum tawa ana nawa dum dade koyde mudum du atawan ana nawa nu e bandu
teu darne mudon ana mauni sane do ngore don ko holtivide andibe kabaru nyamdu ka non be koltivide ciagal juddi la yande teu nyamete sane ana hani himbe joggina nyamgol bibbe ledde yalla ko nyami dun ana waylitirono yafiri docteur Lamine Traoré yo andido kabaru nyamdu gollole direction regionale santé moti
la consommation de la
nyamgol teu be hunene mi bawa yade fe ciagal mudum gana hani ko do anda no nyamirta tew yalla na heba dawde sardi tidalaji yogaji bili de wayta gol majju
himbe yogabe koynan tidalaji de kebata ciagal nyamugol tew yogabe du ciawran koy mubben dun ko dogotere mbi hana wadede be kolitiwide sina hebi tidalaji do huseru mada na du ciagal julde de dum boyi ko buri yontere ana mo e jako yawile suudu dogotor dun ko holtiwide Suleiman Tissouge o infirmier kanko don directeur technique suudu dogotor gomitugo le cercle bancas
le patient vient il
nyawɗo fuu so yetti kemen so hakkunde becce makko e reedu makko o ɓillata, mi anndan wiide oɗo nyawɗo ka estomac woni e muɗum, sabi so ñaami tew o faa ƴaɓɓiti omo waawi maatude nawal. Ɓe deeƴi dogooji yettinta ɗo saabi ñaami tew o faa ƴaɓɓiti, a tawan neɓa ana heewi heen, ɗum watta so reedu maɓɓe ana doga. Nadu yogaaɓe kañum en ana tuuta, ana haani ko ɓe jotto cuuɗi dowtoroji ɗi no yaawiri yellaaɓe keɓa sawrude ɗum.
Doktoren ɓe ana mbaajo jamaare nde ñaamire tew hakkillo, sabi e wii maɓɓe ɗum reenaaɓe ñawuji yogaaji, hono ñawuji ɓernde diabete nodirteeɗo type 2 kañe e cancer ngaaji yogaaji.